Here's another one.
Ladies and gentlemen,
it's Robin and Kiss.
White chick,
white chick on the mix.
Sana ndo kwa libia na CV, so sijue sana kama una other plan B. Mana watoto wadogo wajuzi ndo nyi kato nyingi lakini mnaishi free. Tunakaza sana likuweka mambo sawa, watoto juzi tajabu mnapagawa. Boyoyo mingi na hakuna cha kufanya, meshake za plani na nyinyi mnafanya.
Kiki nuka mtapasuka dogo kafunge duka. Come on, yeah.
Chazo.